Yes, sir. You already know. This is Lucian Louis, niggas.
Gotcha.
Yeah, squeeze it up, we make a deal. Bigger pictures of the way to be. Na huu maarufu tumeupatia. Bifu changa changa zote zinanzia. Squeeze it up, we make a deal. Bigger pictures of the way to be. Na huu maarufu tumeupatia. Bifu changa changa zote zinanzia.
You already know, you already know.
Umekuwa siyo top,
yeah,
new swags, new styles, zote ziko hap,
yeah.
Squeeze, hatu selfie sana mwana tuna dap.
That's right.
Tuna dap, insta shows, insta party. We mana fungwe the show since the way back, way back. Kapcha na cigarette au bangi. Kisha kapcha to be a guest, the wit man, wit man.
You already know, you already know, you already know. You already know, you already know.
Squeeze it up, they make a deal. Bigger pictures of the way to be. Na huu maarufu tumeupatia. Bifu changa changa zote zinanzia. Squeeze it up, they make a deal. Bigger pictures of the way to be. Na huu maarufu tumeupatia. Bifu changa changa zote zinanzia.
You already know, you already know. You already know. You already know, you already know.
Usintie Zambi, usintie Zambi, usintie Zambi, usintie Zambi, usintie Zambi, usintie Zambi. Joe wanted to see by coco and have your cat. Post to nacho is a hook way to know me back. My heart cool, mabi show, what a hack. Joe wanted fix life when have your cooler bat. Vichache what a wapo hook, hook, kuna pedi nyingi maarufu, hook. I'm a poop and I watoka hook, hook. Kuna udalali wa mapenzi hook, hook. Huku, kuna toto zuri kama lolo na mobeto njogwana. Shideda nzuri za kupigia. Kuna wenye nazi naa. Wasio nazi wana posi tu utupu wana die matangazo. Squeeze it up, they make a deal. Bigger pictures of the way to be. Na huu maarufu tumeupatia. Bifu changa changa zote zinanzia. Squeeze it up, they make a deal. Bigger pictures of the way to be. Na huu maarufu tumeupatia. Bifu changa changa zote zinanzia.
You already know, you already know. You already know. You already know, you already know. You already know. You already know, you already know. You already know. You already know, you already know. You already know.
Deeper key. Lucian Louis, baby. Kendrick.